Anthu ambiri alankhula pa za chigamulo cha mlandu wa kuphedwa kwa McDonald Masambuka, yemwe anali wakhungu la Chalobino, pamene anthu okhudzidwa ndi kuphedwa kwa McDonaldiyu alandira zilango zosiyanasiyana. Anthu ena asanu bwalo la gamula kuti akakhale ku ndende moyo wawo wonse, omwe mwa anthuwo ndi mʼbale wake wa McDonald Masambuka, Kasim White Masambuka. Ndipo anthu enanso bwalo la gamula kuti akakhale ku ndende zaka 60 ndi kugwira ntchito yakalavula gaga. Ndipo pamenepa mmodzi mwa iwo ndi wansembe wa mpingo wa Katolika Bambo Thomas Muhosha. Enanso alandira chilango chokakhala ku ndende zaka 30 malingana ndi lamulo lomwe anaphwanya pa kuphedwa kwa Masambuka. Yang Muhamba ndi mtsogoleri wa APAM ndipo akutsirira ndemanga.
Ife munga apa mutachilandira chigamulochi tikuona kunena kuti chilungamo chayenda pamenepa makamaka kumbali ya anthu 5 amene anaganizidwa kuti anapha munthu ameneyi Masambuka. Anthu 5 amenewa agamulidwa kuti akakhale ku ndende moyo wawo wonse. Nde ife tindi chikhulupiriro nayo kuti chigamulo chimenechi ndi chokwanira kupereka uthenga kwa anthu amene ali ndi malingaliro ofuna kupanga milandu yofanana ndi imeneyi. Ndi udindo wa wina aliyense mu society kuteteza umoyo wa munthu wa Chalobino. Tisasiyire a polisi okha, kapena tisasiyire boma, kapena tisasiyire mbali imodzi, koma tonse tikuyenera kutengapo mbali. Takhumudwa kwambiri kunena kuti mʼbale wake wa munthu amene biological brother wagamulidwa nawo kuti akakhale ku ndende moyo wake wonse. Chifukwa ife timakhulupirira kuti mu famili ngati muli munthu wa Chalobino, azibale ake a munthuyo amayenera kukhala pafufula ndi kuteteza umoyo wa munthu wa Chalobino. Ndidakhumudwa kwambiri kuti munthu ameneyu wapezeka nawo wolakwa, chifukwa ndi amene anatenga mbali pakupha munthu wa Chalobino. Komanso wina wa polisi nayenso anatengapo mbali. Ndizomvetsa chisoni chifukwa tikakamba za security ya munthu wa Chalobino, Amalawi Police Service ndi amene amakhala kumayambiriro kupanga offer security kwa anthu. Nde tikamaonanso zimenezi zikuchitika, anthu a polisi akupangidwa nawo involve, ndi zinthu zochititsa manyazi. Komanso tikaona wansembe achali chiso ali ndi udindo ofalisa uthenga wabwino, ofalisa uthenga wa mtendere. Nde tikamaona achali akutenga nawo mbali pa misika pa market ya zimenezi zonyasazi. Zimakhalaso zinthu zomvetsa chisoni kuti kodi kodi anthu athawira kuti tionanso munthu wina wa umoyo ali nawonso pomwepa. Zomvetsa chisoni zokhazokha. Asing'anga timakhala tikunena kuti ntchito ya asing'anga ndi kupanga provide alternative medication. Ntchito ya asing'anga sikutenga nawo mbali pa zinthu zonyasa ngati zimenezi, koma akuyenera apereke chithandizo cha mankhwala chapadera apart from kuchipatala. Nde asing'anga ngati akutenga nawo mbali kumapanga promote market ya zinthu zonyasa ngati zimenezi, zimakhala zinthu zomvetsa chisoni. Ndiyemwe chidule tingonena be unena kuti chigamulo chitachilandira.
Yang Muhamba, mtsogoleri wa bungwe la APAMU. Ndipo ndinafunanso kumva ndemanga ina kuchokera kwa Ian Simbota, yemwe ndi omenyera mafulo anthu a Chalobino ku Malawi ndipo akulankhula.
Choyamba tinene kuti pamayero pa zonse ineyo ngati munthu ameneso ndili okhudzidwa kumbali ya nkhani za maufulu kuti ndizosangalatsa, ndi zinthu zabwino kunena kuti pamayero pa zonse tadikira nthawi yayitali, koma chilungamo tsopano chabwera. Chigamulo chimene chichi ndikhozonena kuti chayenda bwino chifukwa aliyense wapatsidwa dzaka malinga ndi kupalamula kumene anapalamula molimbana ndi lamulo. Chinthu chachikulu chimene mafuna kukambapo nchonena kuti chigamulochi ngakhale tikuchinyadira koma chabwera mochi, tadikira nthawi yayitali. Zigamulo ngati zimenezi zinakhala kuti zimati zikachitika nkupezeka kutino yayenda msanga milandu, zimakhala zinthu zabwino chifukwa ndikukumbukira ine mulandu umenewu mene unkayamba kufika pa chepono ti mboni zina za mulandu umenewu zinayamba umakhala mobisala nthawi imeneyi chifukwa zimaopsezedwa. Zinafika pa chepono na kuti mboni zina zinafika pa chepono na kuti zinataya nthawi mabizinesi kuima nthawi imene anakatukuka inayimitsidwa pachapachapono kuti munthu amene mpaka na wachita anachita kupemba analibe ngakhale pokhala, wachita kumangiridwaso nyumba akuchitaso achita ufuna pano pamakhalira kupempha achita oyenera kuthandizidwaso kunena kuti moyo wake uyambeso kuyenda bwino ndi ana ake. So izizi zungofuna kubweza kuhela kunena kuti milandu ikamajedwa majaji akuenera kumadziwa kuno kuti milandu ikakhala kukoche kuja ndi zambiri zimene zimakhala involved zimene zimakhala zikusokoneza ndi zimakhala kuti zimakhala ngati no badeni zikuperekano chipinjo kwa anthu ena achete koma pambali pa zonsezo ndikupewa kuti mzimu amasambuka pakali panopa ukhozano kuusa pozindikira kuno kuti nkhani imeneyi yatuluka ndi nkhani yopweteka ndi nkhani yowawa chifukwa aliyense ali ndi ufulu okhala ndi moyo andi tikati tiyang'ane kumbali ya kumalawi kunoko ufulu okhala ndi moyo boma lathu tisaname kunena kuti likukwanitsa kuyang'anira bwino ili kukanika mona tili ndi makesezi ngati amene wawa chifukwa titakhala kuti tili ochirimika tinakakondwera kunoti pasamapezeke munthu wacha wabwino aliyense akuchitidwa chipongwe so ngakhale tikunyadira chigamulo chimenechi chopweteka chonena kuti moyo unapita unapita sungabwerereso koma potizachitika chigamulo ndi chimene chabweraji ndi zosangalatsa ndi zokondweretsa kunoti pamapeto pazonse chigamulo chija chabwera ndipo ndi chigamulo chabwino anthu atengerepo phunziro
omenyerera maufulu anthu achaobino ku Malawi Ian Simbota malo mwa Channel Africa kuno kulirongwe ndine Jenny Chilimampunga.